DJ Jack, Mr. Overhead.
OG. Tumakitu. Yeah.
Yeah. Kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways, buda ni menuna.
Chana mima.
Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja mende ataki skuma.
Yeah.
Hamechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fakutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tumakitu. Tumakitu. Tumakitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tumakitu. Tumakitu. Tumakitu.
Maze form siyo poa.
Tumakitu. Tumakitu. Tumakitu.
Usisahau ya kutoa.
Tumakitu. 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 Gade. Tumakitu.
Hey, yeah, all I do is swing kama Kali Dema Usman Kamaru. Headbutt but sing yangi boots na manyaru. Leo ni range stack in nukza Subaru. Mi bazanga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mininge juto kama Ken Mijungu. But mini rapa na wapeleka na rieng. Na kama shini miyu endesha manyen. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes bana inatuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika na ni rumba ya Kayole. Isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna.
Chana mima.
Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja mende ataki skuma.
Yeah.
Hamechoka na nguo za Gikomba.
Brenda.
Karanja kuna dona fakutuma.
Tuma.
Niweke kwa inamba buda boss.
Tumakitu. Tumakitu. Tumakitu.
Matumetia
na ya kutoa.
Tumakitu. Tumakitu.
DJ Jack, Mr. Overhead.
Let me show you what you're missing. This bad boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make a wish my body rotate. Cinderita, mamacita, sweet chocolate. Just like Lupita, Valentina, Mona Lisa. I'm tempted to touch you.
Boys on my DM, they wanna roll it. He say, what's up, Tatiana?
Let me see your best, then move, Tatiana.
Na hili penzi kama Beyonce, Jay-Z. Amenipenda kama vile cheesy. Hapa safari yetu imenoga.
Moyo wangu, huyu ameroga. Kibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh,
all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. luku luku vile natesa. Unaikibamba sana wapinduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Pijo la fani, yeah. Iyo mwumze sinzu yaza. Baby you're sweet like a pineapple. Oh Kali, I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Hey, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the bed, baby. Do some give me love, you give me love, yeah. One try for my baby love, yeah. Do some love.
Yeah, 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 yeah. Ifoni kusabila, boni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chango, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ifoni kusabila, boni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chango, mikasa sukasa. Girl, you better than them.
I see you.
I feel you.
Shuja wako ntakuliwaza, takufariji mama. Ukinita
nikuache mama, nipigie simu yangu.
Nitakuwa shujaa kwa mama, nitakuliwaza mama, nitakufariji mama, nipigie simu yangu. Nitakuwa shujaa kwa mama, nitakuliwaza mama, nitakufariji mama, nipigie simu yangu.
Mfauja lava, ningethamini penzi lako.
Unastahili bora, mwanamke anahitaji matunzo.
Nimeshinda loto, nikupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta. Mwacha futakati unashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto, kunipasa toto. Wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Toto si toto, ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuzaa lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi zako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na ametoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wevinta kushkia. Ngupelekea Murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anagopa siku moja mintatekwa na mazonko. Kwa koni me relax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige foto moto, kipost pale insta utasema mini poko, harusi ni ya warasta.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Sipulizangi ulizia around, nifemika kajadi so pandisia ka sound. Sipigangi mafree so ulizia amount, kama count go empty basi na nimi amount. Tuna blend like a blend picker, bado after this ya Nairobi tunafika. Balling kama ya Olunga ama
DJ
Benfica.
Nesutura
na mabill, bado mi hulipa uno 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 uno.
On Facebook and Instagram at DJ Jack Mr. Overhead.
Put some respect when you mention my name.
DJ Jack Mr. Overhead.
I've done, girl, this ghetto man love you. Hey, I've done, girl, this ghetto man want you. Hey, I've done, girl, this ghetto man love you. I've done, girl, this ghetto man want you. Yeah, yeah, man, now. Lie, no, me not lie. From my side, don't me know if we combine. I do, man, I get the lie, you my eyes. Give me eyes right from my side, yeah.
Yeah, not anymore. Them a go catch me in the wrong doings. Me the pan growings. Not anymore. Not anymore.
Girl, me will love you. Like I owe you. Me will really love you. Like I owe you.
So my demo I come and no son I got na see line. Me see the couple go visit again. Nearly Congo so we give like after 21. Signal you copies in the project on the lavan. Humbles on my feelings, booty movie. And you see a better, I'm a movie. I see it, bend it, do it. It's a coffee, just a
single.
From the motherland, Kenya, to the streets, Mr. Overhead.
Who's that?
unataka benzi ama unataka benzi
DJ Jack, Mr. Mama, Overhead
Pasmi ukitaka benzi nifate twende hivi Oh mama
Mata nikupalilia kama kuku wike Mini kijana bomba Utanipenda sana kwenye duve hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve Oh mama Malikia nikamate mugongo Na mini kukamate mugongo Niendeshe kama isikeli Na ujuzi wa juwa kali
Paka kileleni Amini naposema na kupenda Amini naposema na kujua right
I love the way
Take it down low
I love the way we sing
Take it down low
Give it to me baby
Take it down low
Umuliza mamuli
Take it down low Niendeshe ka bicycle Na ujuzi wa juwa kali I swear I don't lie Niwe na die I swear I don't lie
Nimi naweza kuwa yuwa bombastic Nikubebe kwepete kibombastic mama
Lambe design gani
Nekumogongo
Nikubebe design gani
Nekumogongo
Oki majesty
Nekumogongo
Kama taigashi
Nekumogongo
Nifunge bao
Nekumogongo
Nkironado
Nekumogongo
Baby fantasy
Nekumogongo
You're my fantasy See, 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 yeah
Maswa do lie, lie, lie You and me na I swear I don't lie, lie, lie You and me not die, die, die
You caress me, you make me feel alright, yeah Songa karibu, baby darling Baby, give me one more night, yeah Anikilala, baby, naota Unanipa love, sija waipata Kifuani, unavu nipapasa Yeah, eh, eh, oh, na, 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 yeah, yeah Ah, yeah, 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 yeah Aseroteta kidogo Baby, geuka kidogo Señorita nakuita nakuita ai señorita 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 nakuita nakuita Kamu nikukune ma baby nina kucha Kamu nifunze ma baby wendo ticha Nauna nikikwata ma baby nina kicha Aai, walala, baribabembe Anikilala baby naota Unanipa love sija waipata Kifu wani unavu nipapasa Yeah, yeah, oh na 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 yeah, yeah Ah, yeah, 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 yeah Asero teta kidogo Baby geuka kidogo
loka
asero teta kidogo
loka
baby geuka kidogo
loka
I like the way you put it on me vile una shake it for me Pepeta baby for me ki una sakata sakata ai vile una do me na feel you
loka
baby do me I do you
loka
vile una do me na feel you
loka
ai
loka
vile una do me na feel you
loka
baby do me I do you
Loka
Vile una do me na feel you
Loka
Ah
DJ Jack, Mr. Overhead.
Nimota kufurai na kuruka ruka. Kama Masai na kupandisha misuka. Tafuta to 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 to. Jimwake kwenye flow. Paka majogo. Usione so. Ebu tafuta to 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 to. Jimwake kwenye flow. Paka majogo. Usione so. Wala tuitaga mapopo. Bila tuko live. Tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live. Kula live. Wala tuitaga mapopo. Bila tuko live, tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live, kula live.
Sababu leo mpakate,
mpakate, mpakate,
mpakate,
mpakate,
mpakate. Sababu leo mpakate,
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 mpakate, mpakate.
Basi leo mpakate,
mpakate, mpakate, mpakate,
mpakate. Inasema mpakate,
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 mpakate.
Longi, nikaziona siku kama asisongi. Leo nala changu na siombi. Mambo sasa tiki ya kuna rongi. Tutabanana na sitoki toki. Kama kisiki misi ngoki ngoki. Kana piga sakuna mashoki shoki. Kana niemesha kama doki doki. Uyu mtoto toto. Yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto. Leo nimeshinda loto loto. Uyu mtoto toto. Yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto. Leo nimeshinda loto loto. Goma inogile.
Imenoga.
Walo taka tusile.
Wameoga.
Goma inogile.
Imenoga.
Wala tunatabu tabu. Walo taka tusile.
Wameoga.
Atakeza kwa ma.
Mr. Overhead.
Alright. Kauna ni pe boro si foto. Tona penda si tangu ni follow basi kwa lu. Kini pe space na kubeleka kwa moon. Na kifana sema time kwanza vile eko nun. Arapenda na pasa basa na mkimbiza kwa win. Ite mara saba bado sizi come quick. Nama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sunny fire mina bring so. Hana ni kunyo akini itati. Mina mpanis ju mindyo dadi leta. Madingo ngwapa mindyo madi. Yuko addicted mindyo na deal. Arapenda mabazanga siyo mafijana. See you my vijana. Arapenda mabazanga see you my vijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mabazanga see you my vijana. See you my vijana. Arapenda mabazanga see you my vijana. So my telephone a ringu siku na mchana. So baby watch a missionary just a ride back. Mani finna ni official man se fila na mitai. Sija anza no ni melankotai. Nakula nyamba michi and donors me why. Nipe kicho nipate we song. Warm lips angu siku kam na kandom. Mere mende bila pepa I just kill like a hammer. Kitana na nikumbuzo mora na sojo. Hile kiuno kuna yo manze si uzi west. Hii na imada manze iwe the late. Kabla watu mbeta manze minyo the best. Na haki kuwa msana na choku regulate. Fuka uduma namba mbajo siku uji aliye juu mfate uko mbajo si suki. Nenda ronga jani si fuki. Na misi wana kure so faka ziku. Mabazenga siyo mapiti. Siyo mapiti.
Akabisha shetani kukwetu lakimono kuniambia
ya siri ni chulie mitandami ukweli uka ukimbia eti musika ndo shetani ya manikiki unatafutia ndo maumbi yangu moyoni ya mishobiz na ujaniambia nisijitasi akilini mbona tulianza bila mapeni na leo tuna magari nimekosa nini jameni sulita kalia marufu uwape story magazeti matusi pande mbili kipenzi cha watu jameni walitupenda sote wawili ila
Lola yamemwagika haya soleki Lola
Chana nani Lola Rudi kwangu mimi Lola Sasa mina chana nani mama yo Lola Rudi kwangu mimi
Kweli nimeubuka Sina taga kukutazama kwenye sura Niloya ficha Mungu moyoni yote unayajua Naona aibu Mpaka kwa marafiki zangu Imekuwa chungu kwa tamaa zangu Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama
Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni Kugombana sio suluhisho mama Sizidi kufunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe
Lola
oh yeah, sasa unachana yeah,
yeah,
nani
Lola
yeah, 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 yeah.
Manzela wewe nimezuba
DJ Jack hey, Mr. Over
yako super nataka twende super tuka buy items baby usi tense I got some words to tell you ziko kwenye sentence Penzi lako kwangu kotibana Imenipa life sentence girl Ine nyako mahero oh Adoro muna teni dala Hebu nipe mikono baby you know Nimi na we Ine nyako mahero oh 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 Adoro muna teni dala Hebu nipe mikono baby you know Nimi na we Mina we Mina we Nasema mina we Mina we Mina we Watashudia tukivishana pete si watashuka hey, nitakuwa na wewe leo leo mpaka kufa tunanifa ninakufa tunafaana aye project yako fem kingangalito hey, sitakucheza misi chicharito twende mdogo tu kidespacito ay hakuna leo kumwaga jasho project yako fem kingangalito sitakucheza misi chicharito twende mdogo tu kidespacito Hakuna leku mwaga jasho ay Mina we, mina we Mina we, mina we Nasema mina we Toto ringa Toto ringa Toto ringa Nasema ringa Juni mina we Toto ringa Toto ringa Toto ringa Nasema ringa Sitakucheza misi chicharito Twende mdogo tu kidespacito Hakuna leku mwaga jasho Project yako fem kingangalito Sitakucheza misi chicharito Twende mdogo tu kidespacito Hakuna leku mwaga jasho
Nasema ringa Toto ringa
Get the
yako nimekwama, soko la pombe lazima utalewa, roho yako ya pili tena kwako siami mama, wala sijachelewa, unaniendesha akili. Come and take what you like, iwe biringanya au keki. Usiseme utaki, I got true love, sio fake. Come and take what you like, iwe biringanya au keki. Usiseme utaki, I got true love, sio fake. Unanipandisha mori kama saini, ongeza sukari kama chain. Toka migori tuende nai, sisemi tena siku mbili. Unanipandisha mori kama saini, ongeza sukari kama chain. Toka migori tuende nai, sisemi tena siku mbili.
Oh baby, pull up, pull up.
Kinanda
Mwajie misemo ya kanga. Shira kanchupa nishike kakanja. Baby, tukule nyama karanga.
Baby,
Kamoyo kanguka choyo, ila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mi mweza kuna weza kakupenda zikatai. Kwei ndonsha zama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiulahai. Kwei ndonsha kwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayayo mekua. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe,
na na na,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Kuna we, wishi daura hata ponda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
mama.
Ni mimi na wewe, hizi pesa mtafute na we,
mama.
Mtafute na wewe, let me call you my India. This love is real, not a bandia. If I love you, utakimbia. Cause my love is real, not a bandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe,
moyo kangu mie
nijipe,
nijipe.
Unapenda sana nijipe,
anijipatie mie
nijipe.
Natoto kani kosha, fundi akia Mungu anajua ajana chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga.
Nipe
kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your closer. Let's make love in a rover. Ina makido kidoki. Fanya ka unapiga deki. Deki give me some cake.
Mungu alikuumba na material gani?
J Jack, Mr. Overhead.
Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey hey hey. Una roho safi nyopo kama pamba. Napendo navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you're my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wakora luli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo.
Wanege swaga ila haiketi. Yuku sipigi feki utokuta na bafeng.
Louis Gucci Prada.
Nakata mademu kari zaidi ya dona Tanasha simba wenu nganyasi menu hai na ganyama Sishobo kia tango maziki guma Still sassy spendi mazoe ya talking chibi ya mchona Baby wash your name Uja uyu mwike nasi Kama takinywa jecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi yeah. It's all on me But I'm not for my number Penda watoto wenye darasa Punguza self nita kukachi
Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe Watoto na pombe Pombe Watoto na pombe
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani yeah. Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haga inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa yeah. Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
video Baby wash your name, kuja uyu mwike nasi Kama takinywa jecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
yeah. It's all on me
But I'm not for my number Penda watoto nye darasa Punguza self nita kukacha
Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe
Inspire
DJ
me,
Jack,
inspire
Mr.
Me.
Overhead.
Baby, you inspire me. You inspire me. You inspire my heart, my body, take over my mind. And now you captivate my soul. The way you move your body to the beat, give me heat, you make any man to lose control. Look at this, you got everything I like. Let me confess, couple of your end of Iran. You like it too, but your mimi, now you feel for real. I promise, I'm gonna when you buy man. And when you move in cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The pain of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. You miss it up, many ways, give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physical animal is an inner part of your soul.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me.
Baby, you inspire me, you inspire me. Accurate. The way you move, circulate my mind. You got the African sauce, baby. The diva style of the way you do this on wine. Remember, walk on a hedge, my girl. Make you phenomenal. You are one of a kind. In a chic when I'm a jolly buck, and she's in a cup, your liquor. Girl, you blow my mind. Let's get to know each other. Walk with me some girl, let me just spend some quality time. Let's go, I have mine. Baby, you inspire me. Inspire me. Inspire me.
Around me, I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Miss Prevent, then I'm loving your ranking. Change and a guitar, the king is him. God, just know that it's nothing. God, I am a place in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman, she be my woman, 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 she be my woman, 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 she be my woman.
overhead.
Imebidi nkupe yangu kwa utaiyosha na damu. Niwe mkristo rache tambia nini watu. Lazima unikamate ndio nispitizi mawa tu. Flow ukitaka na ileta like this. Ukitaka pia in English I switch it up like this. Jima na ain't nobody else doing it like this. Aren't you glad we were made in this division like this?
Umenikamatan, mi watagwan badadan. Umenipa mafan, wambia chuo kwa satan. Zero fan, natulia kwako niko fan. Niko kwa shule yako minalan. Umenikamata, mata, mata. Bila kuhata na hata. Nikilala wewe ndo nakota. Na kuota, namba vile ule ni yokota. Vila ule ni fia golikota.
Roho yangu umekamata. Kamata. Roho yangu umekamata. Kamata. Mata. Kamata. Roho yangu umekamata. Mata. Kamata. Roho yangu umekamata.
One, shika soul kamata. Na tuwa ukini shika nita waka kamata. Kamata. Na nita merometa kama stau kita.
Kamata, giza kafukuza nani akawasha taa. Yeye akinituma mimi siwezi kukata. Niko fresh, niko easy, hakuna matata.
Hakuna matata.
Let him know.
Matata.
Hakuna matata. Akinikamata yo hakuna bala.
Hakuna matata.
Let him know.
Matata.
Hakuna
matata.
Akinikamata yo hakuna bala.
Roho yangu umekamata.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba.
DJ Jack, Mr. Overhead.
Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio jojo ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio jojo ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Na mikono nitainua. Magoti nipige. Nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio jojo ni mambo.
Sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me. Checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakodino wana party tu kwa hao. Wanatatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba yao.
Yoka mbore lazima nipige sala. Jia mali nitoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidisha maombi. Hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina juwa tanilinda nkiwa na esikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Ukondani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Ukondani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda. Ukanivumilia, ukanijenga. Maisha shake nipiganga chenga January to forever me ndo member Mwenyeshe nitakase nibariki Stati maisha ya kutafutanga kiki Nare nare bila kiberiti Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti
Blessing showers I got when your dawa Niki blend up wezi kuni nawa Daddy umeni bless umeni visha mavazi Nobody can test a father you Jaja jaja kuko tuko seti Jaja kuko tuko seti Bila wewe do haiwezi Siku ya kiyama staki iwe kesi
Wagona
ni baby mama
Imagine shopping you went to Bangkok. It's a only night.
Baby, go down low, go down low, go down low. But baby, go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
She's so amazing. A cocker figure will drive you crazy. She went her way. Don't talk out behind for days. She's so amazing. A cocker figure will drive you crazy. She went her way. Don't talk out behind for days.
You know you got her. Mm-hmm. You know you got her. You know you got her. Mm-hmm. you know you gotta. Coca-Cola bottle she had. You know you gotta. You know you gotta.
Coca-Cola bottle she had.
You know you gotta. You know you gotta.
We jamming, Procoto. Stelling a bigger Yankee or Toto. Danny, Miss Ocoto. Even Kawuka Kama Kokoto.
The way you tip on your show, baby. Now I'm gonna kiss on all night. You carry all the things I'm in life. The way you tip on your toe, baby. Now I'm gonna get down by all night. La banga vina wake up, papala. Papala. Boom. She went away.
Niko kwa jam, don't come. Ameweza nina bonga na madam. Wapi na resili puka kisadam ati.
Mavu on the beat.
DJ Jack, Mr. Overhead.
Iko bie. Rada safi iko bie. Iko bie. Fiti sana iko bie. Ati. Iko bie. Rada iko bie. Iko bie. Ati. Iende sana iko bie.
Sinaga pressure. Tish, nacheza tuna pesa. Ona sasa, leo ni kukesha. Mashash, leo ni me come to na pedi kwa club. Acha tu slow, tu show, flexi kwa flow. Yani tu flow, kiplo. Meka ear, I mean here. Ju mimi ndiyo kago, vitu ni mebeba. Ziko bie.
Deme ni nasa, deme ni chocha, aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachanga misha brain, kena sana mbie. Geo sakia nika leo na ingi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige balon. Chura ni chura, ata upitia salon. Mele na nyuma nye usi kama nylon. Nakacha chishi ya home ju, kwa balkon. Iko bie. Rada safi ko bie. Iko bie. Fiti sana iko bie. Ati. Iko bie. Rada iko bie. Iko bie. Ati. Iende sana iko bie.
Bada niko bie na disaster yo. Nipige lighter tunapenda marasta yo. Nichere saba barosha tududu cho. Nihiti lafu genge nila ife bro. Na maji chafu kwa bucket yo inje bro. Tunawabeba ki casket skifo jo. Wampeke jen kuzamisha tu mamjulu bang. Kwa sofa oria uniseti tu.
Genge Tony na Jacoba, VDJ Jones, wasa ni wanaomoka, wana make do. Niko bie, kwa hivyo leta makondikoni na bullet kwa piston. Niko na libido, washa shada, shikisha kajaba. Mindos konyo wako jo achana na wababa. Mate na kupea, ataka uko na homa. Si ati siku post, ni WhatsApp inagoma. WhatsApp inagoma.
Iko bie, rada sapi ko bie. Iko bie,
DJ Jack, Mr. Overhead.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Alejandro, tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto, zako zinanipea mandoto. Toto, noti unanichanganya. Na utausiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Yeo kinikanyaga. Utanipenda kaboy la makaranga.
Señor, Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na fast kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Nikasa leo mabuduki sio vilikuwa bila madakati. Si watu wanakufa, sasa hivi mimi kumtu kama lingine
pumbu. It's JK Day on the VIP.
Sedi ribe, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Sedi ribe, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Pom pom pom, pom pom pom.
Yeah.
Oyo boys anapenda pom pom.
Yeah.
Chum chum chum,
uh-huh.
Chum chum chum.
Yeah.
First date anataka kuni chum. Anasema nanitaka so soon.
Yeah.
Ananipenda venye mtoyu penda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi na mwita tycoon.
Yeah.
Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon.
Yeah.
Mpaka za babu, acha ni come through.
Yeah.
Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshimo ina meza msumari. So tulia urelax usijali.
Yeah.
Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai.
Yeah.
Ukisha rudi mtawe jidai.
Yo.
Pongi na ngwai. Taro hudai.
Yeah.
seti ride, lipua dhuta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua dhuta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Bagora bado ni magical. Imenyonga tight, imeenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupike bamba ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana, kunyonyana na kunyanduana. Nukisleki na kubafua, nanga so good. Itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene, denya kae kubindu kalange senje. Kama njire varuti ya betalu chembe. Denya kae kubindu shikomo shene. Nanga so good punyeto nitaida. Mastand by na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fufu.
Wa baby, sudi baby, demyangu ana. anadai tu matembe. Niko fiti, nimejisiti, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo awili tunadai. Njoki nduta na wamai, niko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji haidai. Njakukata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. That girl, she a bard and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a slave body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kikonga. No life, fine, kalu meni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye glove wanacheza, hey. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Toka chao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalau. Nina heshma, so sipendi madhalao. Yeye na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bila bell, tumebeba miziko kama mama wakikomba. Wow, I swear nikimcheki mina melt na. Ako aware leo siku nitachesa. No fear juu, nimejibeba masidis kama DJ. No sweat, usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that, kubeba kila place. Queen na crown wendo empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest kwako nisha wabebe, invest.
Skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
DJ Jack, Mr. Overhead.